Shuka funa jemura
raniwe my only true love wezaza shandiniwe my only true love nanguvala ngepokomba poto ulangufisha kudu kudu nanguvala ngepokomba poto ulangufisha kudu kudu nanguvala ngepokomba poto
ulangufisha shasia
nanguvala ngepokomba poto
Diego
fisha kudu kudu
Teleza kuruzo kwa hule Elo aniwewe ni kukusiela panzila Elo akiwe na wamundila Limizo la hao kiwe na mundia My dear Teleza bilibiru yaka Inatela wena bunde wa hao Ingeli nyeloi hauna matingi Tuana
takuhu
Takuanu nikuswali Anika kusola nikubwe nizeri lato Na itumela kakubani wena Meto kwa bunde inge muzilili
Meto kwa bunde inge muzilili
Meto kwa bunde inge muzilili
Met
So how you love that?
For? We are Fifth Street Music.
Let's go.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.